SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Wararka maanta waxaa ka mid ah shacabka reer Sydney oo laga mamnuucayo gobolka Queensland inay galaan. Dad kale oo lagu haya xarumaha waayeelka lagu xanaaneeya oo qaba xanuunka COVID-19 ayaa la geeyay isbitaalo. Gobolka Victoria ayaa laga diiwaangeliyey 295 kaysas cusub oo coronavirus ah, iyadoo 9 qofna ay u dhinteen xanuunka, taasoo tirada guud ee dadka Australia ugu dhintay COVID-19 gaarsiinaysa 176 qof. 7 ka mid ah 9 qof ee dhintay ayaa lala xiriirinayaa xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. 804 qof oo deganaa xarumahaasi ayaa hadda qaba xanuunka COVID-19, halkaas sidoo kale 502 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka uu ku dhacay. Premier Daniel Andrews ayaa reer Victoria mar kale xasuusiyey inay guryahooda joogaan haddii ay xanuun dareemayaan. "Waxaan ka codsanayaa," ayuu yiri, "dhammaan reer Victoria inay qaybtooda ka qaataan haddii ay doonayaan in caadi lagu soo noqdo. Isbaara," ayuu yiri, "haddii aad xanuunsataan, haddii aad dareemaysid calaamadaha xanuunkana, ha shaqo tegin," ayuu yiri, "guryihiina jooga." Ma jiri doonto qof reer Sydney ah oo loo ogolaan doono inuu galo Queensland laga bilaabo subaxa Sabtida oo bisha July ay tahay 31. Dadka reer Queensland ee kasoo laabanaya Sydney wixii maalintaas ka dambeeyana waxaa laga doonayaa inay 14 maalmood iskarantiilaan, iyagoo qarashka iyagu iska bixinaya. New South Walesna waxa ay diiwaan gelisay 19 kaysas cusub oo coronavirus maanta oo 4 ahayd, laakiin 2 qof oo keliya ayaa hoteelada ku karantiilan. Tira dad kale ayaa lagu karantiilayaa Queensland kadib markii ay 2 haween ah oo 19 jir ah oo kasoo laabtay Melbourne soona maray Sydney laga helay xanuunka COVID-19. Waxa ay gobolka ku noqdeen bishan July 21-keedii, laakiin waxay bulshada ku dhex jireen 8 maalmood ka hor inta aysan iskarantiilin. Booliska Queensland ayaa baaraya in haweenkan ay been ka sheegeen foomam laga buuxiyey marka ay gobolka soo gelayeen. Madaxa caafimaadka gobolka Queensland, Dr. Teresa Janet Yang, ayaa sheegtay in xaaladdu hadda ay degdeg tahay. "Dad badan ayaa dhibaato soo gaaraysa," ayay tiri, "waana ka xumahay inay tani dhacdo. Laakiin waa inaan go'aan degdeg qaadanno," ayay tiri, "si aanu u joojino faafka caabuqan." Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in bukaan badan oo waayeel ah oo qaba xanuunka COVID-19 loo wareejin doono isbitaallo. Kalkaaliyaan caafimaad iyo askar ka tirsan ciidanka qalabka sida ayaa la geeyay Victoria si ay u buuxiyeen ama shaqaale yaraan ka jirta xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. Ku dhawaad 750 shaqaalaha caafimaadka ayuu ku dhacay caabuqu, halka 49 dadka waayeelka ay u dhinteen. Mr. Morrison ayaa sheegay in kooxdii u horreysay oo 5 kooxood oo caafimaada ay berri tegi doonaan magaalada Melbourne. Dadka degan guryaha lagu xanaaneeya dadka waayeelka ee Melbourne oo uu ka dilaacay xanuunku ayaa lagu soo warramayaa inay qaarkood ku hanjabayaan inay isaga tagaan xarumahaasi. Qaar ka mid ah xarumahaas laga helay coronavirus ayaa lagu eedeeyay inay si xun ula dhaqmeen dadka waayeelka ee xarumahaasi degan. Sue Cashman ayaa Radio 3AW u sheegtay in hooyadeed oo da'ah ay soo wacday iyadoo aad u walaacsan. Hooyadeed ayaa ku jirta xarunta dadka waayeelka lagu hayo ee Ebbing Gardens Aged Care Facility oo ku taala magaalada Melbourne. Gabadhan ayaa tiri hooyaday iyada ayaa isu qubaynaysay 2 maalmood oo u dambeeyay, dhaawac ku yaalana lagama dhayn ama waxba lagama qaban. "Hadda way fiican tahay, laakiin waa inaan sida ugu dhaqsaha badan uga saarno meeshaas," ayaa tiri. "Wax aanu samaynana ma naqaan, waa hooyooyinkeeni, aabayaasheeni," ayaa tiri. "Waa 95 jir qabta xanuunka ilowshiiyaha la yiraahdo, waxaanu samaynana ama naqaan," ayay tiri gabadhaasi. Xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Dr. Brendan Murphy ayaa sheegay in qaar badan oo dadka waayeelka laga saari doono xaruntaasi Ebbing Gardens. New South Walesna 19 kaysas cusub oo coronavirus ayaa laga helay, 10 ka mid ah ayaa lala xiriirinayaa makhaayadda cuntada Thailand lagu gado ee ku taala xaafadda Wetherall Park ee galbeedka magaaladaasi. dadka halkaas ka qaaday xanuunka ayaa hadda gaaray 85 qof. Dowladda Mareykanka ayaa ku ammaantay dowladda Morrison sida ay isaga difaacayso cadaadis uga imanaya dalka China. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa hadalkan jeediyey kadib kulan wasiiro labada dal ka kala socda ku dhex maray magaalada Washington. Shir jaraa'idu ay ku heliyeen wasiiradda arrimaha dibadda Australia iyo wasiiradda gaashaandhigga iyo Mr. Pompeo ku sheegay inay ka wada hadleen waxa uu ugu yeeray falalka gurracan ee xisbiga shuuciga ee China uu ka wado gobolka Indo-Pacifica iyo caalamka intiisa kale. Mr. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku kala shaqaynayo Australia sidii mar kale loo qeexi lahaa sharciga badda ee koonfurta China. Wasiiradda arrimaha dibadda Australia Maurice Payne ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho hadalka Mr. Pompeo iyadoo intaa ku dartay in hadalkaasi isagu uun leeyahay. Waxa ay sheegtay wasiiraddu in Australia go'aamadeeda ay iyadu gaarto iyadoo raacaysa danaheeda qaran, Australiana ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay dalka China. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay mawjadii labaad oo coronavirus ah oo ka dilaacday Yurub isagoo difaacay go'aanka uu ku gaaray ama ku soo rogay in dadka ka imanaya Spain 14 maalmood la karantiilo. Ra'iisul wasaaraha Spain ayaa ku tilmaamay arrintan mid aan xaq ahayn, isagoo intaa ku daray in dalxiisayaasha ka imanaya qaybo ka mid a dalka Spain ay COVID-19 uga khatar yar yihiin UK laftigeeda. Laakiin Boris Johnson ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la qaato go'aan degdega. Haddana waa dhanka sportiga, ciyaaraha Talyaaniga, kooxda Atalanta ayaa 2-1 ku dhufatay kooxda Parma, halka Internazionale ay 2-0 dirtay kooxda Napoli. Saadaasha hawada berita oo khamiisana, magaalada Beed waa cadceed inta badan 20 degree, Adelaide subaxii xoogaa ciyaamaha la filaya inta badanse waa cadceed 16 degree, Melbourne waa qayb ahaan daruur 14 degree, halka magaalada Sydney ay qayb ahaan daruurta 18 degree, Brisbane inta badan waa cadceed 24 degree, halka Australian dollarana maanta waxaa lagu sarifayay eber 72 centi oo lacagta Ameerikanka ah.